Young Grubber.
Yes, boy, Jeb.
Do you want man?
Yes, boy, go ahead.
Big G time.
Location of life in air. 1 plus 2, I'm easy to compare. Ndiyo kazi na dawa lakini so come and wear. I don't know why you talking about there. Neka kumi na be, naona lele wana dingi. Kila kuna abe, zita kuuwa shilingi. Uzala uweza kukisa kwenye nyumba gari. Najihisu na upako kama damundi nazari. Maisha ya kitaya na tufanya tuko mai. Radema kikukata, takukumbuka badai. Machinga na boda boda, sabuti napatia. Tuzidi kujali mida malengo tutafikia. Bati haya ndo maisha isha. Every day kwa ngai ngai ka. One day we transfer. Cause tunasari kimata baka low level na high level. Wengine wamesha choka na mabudu mpaka devil. Haya maisha mcheza kubato. Yatima mdiane kuhaso.
Nibari ni hali ya maisha tu. Don't cry. Usikate tama bereche chaha.
Chokyota kitokei, location of life tunasota na tokei. Location of life tunakomana izilo angalau tuyone kesho. Na desani za kibisho, kwetu azino special. Hatuli hati, kitu nasaka goli moja. And life is a classic, katuchezi pamoja. Na shilo ziko hafu, kufana kupona. Kini mri bestafu, wavina kazi sona. Na leo tunaomba hafazali iwe jana. Shida zimetuzonga, bola kufa kuna mana. Lana ya dunia, changamoto na tamaa. Wengine ni watoto ndono, kufana ja, atulingi ustau sau na linga na sisi. Chamsingi ni kukomatu ache tamaza fisi. Young rapper na boy chepe kwenye mapenzi ya tumo. Tulisha chaga mapepe kwani kwenye kazi ndo tumo. Tunatamani kate yapo tunaja anacha. Tumeze mate ifike keshoda.
Ni bari ni hali ya maisha tu. Don't cry. Usikate tama bereche chaha.
Future generation.
Usikate tama, tutafika tu.
Mbali ni hali,
mbali ni hali.
Don't cry,
don't cry.
Usikate tama, bere
chachama.
Tutafika,
tutafika.
Mbali ni hali ya maisha tu.